Fresh out
it's
from NigeriaMix.com.
Nakumbuka sura yako, nakumbuka jina lako, nakumbuka tabasamu, uzuri wa pendo lako, siwezi kusahau. Ila naulaumu moyo, kukupenda too much, ndo kinachoniumiza. Tunajua mazoea yana maumivu. Nimetupa ndoano, nimeambulia patupu. Inaniumiza bado, ila nita move on bado. Ntakusahau baby, oh, 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 oh. Homa si homa baby, hata nikilewa pombe haini ingi. Na undoa stressi bado, ile kikomando. Na minitapendwa bado, bado, bado. Baby we, nikipenda mtu, wanapenda kweli na nabaki mtupu. Nasahau mapenzi yana maumivu, oh, siachi tu. Baby we, nikipenda mtu, wanapenda kweli na nabaki mtupu. Sahau mapenzi yana maumivu, oh, siachi tu. Mapenzi kama maji, baby, usipokunywa utaoga. Usitukane mamba, ujavuka mto, jazi likazama. Baby wewe chungu kimoja, wapishi ni wengi. Chakula kikiva, kinaliwa na wengi. Baby, 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 nitapata mwingine.
Nimetupa ndoano, nimeambulia patupu.
Inaniumiza bado, ila nita move on bado. Ntakusahau baby, oh, 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 oh. Homa si homa baby, hata nikilewa pombe haini ingi. Naondoa stressi bado, ile kikomando. Na mimi nitapendwa bado, bado, bado.
Fresh out from NigeriaMix.com.